kimenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu.
Kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Ya ila khidira yangu.
Kiza kinene.
Imepekechwa nguzo niliyoegemea.
Kiza kinene.
I've been trying not to test you. Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi. Hopu kosawa. My darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuta yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani? Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchagua. Tusha zamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu.
Kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Oh, yala khidira yangu.
Kiza kinene.
It's never gonna be the same. No, 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 no.